garana okuwa bulangana nokuwe onobuli omukwa munichitibwa gwali abantu ano wamanga atemu atusoleza kumanya tibaada Allah obusarafu kwebaita buyingire asoka bamwita Sheikh Abdul Razzaq Matovu ono yali asoma maulidi naye nga eduwata ziriiko owokubiri ono si Sheikh bamuyita Haji Musa Kasule ewandegeya lwaki yensibuko anti Kasule yawaayo ettaka okwali omuzikiti n'abikwasa Sheikh Abdul Razzaq Matovu atandika essomero bwe mba njogera bino mwattu mbitegeereza ddala kubanga nyina wano dictionary emabega nyinawo Sheikh Mahadi Kakooza waali era kenjira nti seboto kyamu okunzijukiza okumpabula nsobole okutwala abaddu bano mu kkubo ettuufu bamanye wa gye bava wa gye balaga wa we bali kale n'abaasookera ddala be basajja bano ono n'awaayo ssente nattaka ate ono najja na ilimu sheikh ono bw'atandikawo bagitanga najwat al ulama eno ye mahadi yasooka mu East Africa n'aleeta abasajja okuva e Saudiya mamlakatu al arabiya Saudiya mugana mukkirize nti tawhidi yono eriwo abaazizza obujja baava Saudiya nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab kale Sheikh Allah yamuyamba n'agenda ne bamuwaayo abasomesa abawarabu baali bangi naye nokolayo ono bamuyitanga Sheikh Abdul Rahman Mustafa Hakawati nga nzaalwa ya Siriya ekyalo Halab naye nga yasomera mujamiatu al arabiya al islamiya jamiatu islamiya bin madinatu lmunawara gye yasomera Sheikh rahimahullah Ibrahim ne ba Ibn Baz ne ba basukumira omusajja ono musajja ono Allah abasasire bonna asasire Sheikh Hakawati yasookera ddala mu Uganda okugamba abantu lwatu nti eno bid'a eno shiriki nga teyeekwese ate nga mugenyi yayingira wano mukulu enda nkaaga mu munaana bwe mba seerabidde abaaliwo muyinza okunzijukiza oba okukakasa kye ŋŋamba omusajja ono bw'ajja wano n'agenda emu ku mawulirizaali yali Kibuli n'alaba ng'abantu batudde ng'obwamanya ettaali lyaliwo mawuledi nomulaba abantu bano nga bwe tuli bwetyo nno mawuledi bwe yabanga naye nga teri mu kusoma wala mulimu okuyimba okuzina bakuyitanga kuzikira n'abagamba abange bino byemuliko tebiriiyo inna hathihi bid'atun kino kizuhure kigambo kino baseka kyaba kubawala mwalimu abasajja abagezigezi nga Kayongo Sheikh Kayongo yagamba ono omusajja azze wahabi Kayongo bwa wahabi yamuyigirawa kubanga yaliko eramu yeri basharifu ye yamanya mangu kyekize nagamba ono wahabi asooka okwogera ekigambo wahabi yali Sheikh Kayongo akigamba banne bwe bamufutulayo awo yajje nakasero nakasero lwalinga lwakuna nga mukusoma burudi olwokuna nga yakwatayo akati twaendayo Sheikh Katamba ono yali yagikwata ku mutwe nga teyetaaga kubikula eranga mumudambuzi wanahami sallallah kugamba tesikatiramu era sheikh yagendayo ne bamufutula ololo yakoma ogenda mu bantu abangi dawa eno eya aqida n'agiteeka mu kilasi era yasomesanga tawhidi kitabu tawhidi fo kirabako kyali kitabo naye ng'akinyoola bunyozi beni n'asima ne sapuli n'akuwa fe mutwasomera kitabu tawhidi n'akwata ebintu bibiri aqida ne sunna n'okwewaza abantu bida n'abeera mu kiraasi yenna yasomera mu najuwa n'aba ng'ali mu bid'a oba nga zzeeyo olw'embeera zino eziriwo mu butuufu aba yeryazaamanyiza yekka kubanga yaliwo ng'entandikwa weeri ekirungi bye njogera wano weebali bakapo bange nyinayo muzeeyi bamuyita Swaleh Kigoye ono yabeeranga mu namba 5 nyinawo Kabugo wanemabega waali n'abalala bangi bamuzeeyi weebali bwe yamala ekyo seeka n'atandika jalasa baada almaghribi ila alisha ng'asomesa tawhidi yokka mbabuulira seeka twabeera naye paka 1979 yasomesanga tawhidi na sunna naye tatusomesangako abange muleke ekirevu oba mukendeeze engoye emyaka egyo teyakisomeseza ddala olowooza lwaki anti yamanya ne bwanakireeta nga akida nfu era abantu tebajja kikola naye akida bweneenywera ekirevu yajja kireka bulesi kubanga akida yanywera kyova olabafe wekyajja kyatwanguyira nnyo kubanga twebisomye ku musajja alina aqida nga twanywera dda naye nga aqida eno seeka agisomesa abantu olowooza nno bangi anti twali bataano kiraasi ng'erimu bantu bataano bano abasoma mu bibiina nga siteeko gye naye bw'oba oyagala ojja n'otuula mu baana abato bwe twali tusinga omukulu mwalimu Sheikh Abdul Karim Sentamu rahimahullah twalina Musa sorry twalina Sheikh Kizza Muhammad Kizza ewandegeya ono yali musajja mukulu nga yavuunula ebigambo bya seeka naye no munange bwetyo bweri naye sinzira wano mu buwembefu obwekyalo wallahi nga sikujeeja nga bwe nsaba nedduwa omuddu ono Sheikh Muhammad Kizza akomewo gye tuli fenna tukadye tugenda kufa ajje tubeere fenna allah muwe enkomerero ennungi owokusatu Muhammad Yunus Kamoga ali nammwe owokuna Haji Ahmad Ansanja owokutaano bamuyita mwalimu Beekale bano bannanno bafu okugyako nze ne Sheikh Kizza twatandika okumanyira ddala ng'atugamba lwatu tahaliri haramu edduwa zero teziriiyo atusomesa nno bwatyo nti edduwa baakuyitanga kwabya lumbe before nga dawe nti naba kujja bw'atusomesa ebyo nze taata wange yali afudde 1967 taata wange bwafa kaakati bye nalaba ewa kitange mu lugya ne seeka byansomesa kyannyanguyira nnyo ogamba nti okwabya olumbe shiriki era bid'a lwaki kubanga bino nabiraba waffe bwe njogera kino ewaffe agamba Kamugaye yatubeerera ki ng'aba bamudde babutannaze bwe yatubeerera ki abantu baffe baleeta bwe siireete bange mu byafaayo bino bye ndeeta n'aba sibalyazaamanyiza bwe baabya olumbe luno bino manga waaliwo okusumika kwaliwo gwe basumika nno sheekhe ye yafudde okusumika kwaliwo efumu lyaliwo rubuga yaliwo byonna baabikola kakati seeka bwe yajja nga sinnava kugamba ki naamanyi na ddala haha kufurun wa shirkun buno obukafiiri era shiriki nembimala ne balowooza ab'ekika nti nali nsaaga soogera kino lwakwetukuza naye mbabuulira ekituufu mukimanye twakolanga dawa muntu ku muntu genda obuze Sulaimani Seremba nali naye nnyo naye bwe bikyensi naye bwe yamutwala bw'onoobuuza Seremba nti mu 1976 ku William Street ku dduuka lya Ismail Yiga Kamoga yagamba nti Mauledi bid'a n'omugamba nedda kange ne mmala okubuuza Sheikh Kamulegeya kyanaŋŋamba nja kukikuleetera era bwe yagendayo naŋŋamba Sheikh agambye nti waliyo nga nabbi asinkana Allah eri waggulu waliyo gw'omanye ebyaliyo ebyo bigambo nga soogeddemu bw'onoobuuza bw'anaabanga alina kaseti ng'eyange ajja kugamba omusajja ebituufu yabiŋŋamba baganda bange twatandika daawa muntu ku muntu olwo ne batufuula hakawaati abo bahakawaati kubanga sheekhe waffe yali hakawaati era nga bagamba abatasoma mawuleji abatabya nnyimbe abatatwana tahaliri abo bahakawaati banamuli mpasa mukyala wange 1977 bwengendayo nasinganayo Hajjati Namatovu rahimahullah nga yali munafunzi wange kuvadda nze nsomesa abo abakyala nabasomesanga kumahazi ebo ayise agamba onaze bebano bahakawaati mwalimu waffe baali batumanyi nga bahakawaati dawa eno yagenda mukyama naye mwattu nga tulimanyiwevu naye nga tosobola nga akida awala bwe tuli wano n'ovaayo era bw'ovaayo wali tosobola kubeerawo nkuwa ekyokulabirako Dr. Badir Sajjabbi rahimahullah bino Sheikh Mahdi ajabikkiriza kubanga yabiraba era yabiwulira omusajja imaani yamukwata n'awandiika mu katabo bakayitanga Taifa Empya n'agamba olumbe shiriki ne Mauledi Bid'a bwe yamala ekyo ne bamusikala n'agenda n'asoma awo mpitawo supiidi bw'akomawo bannabbid'a baali bakyakirina muno ne bamuleeta ku Supreme Council mu ntebe mwalimu Kamisi Safi amugamba Sheikh kulikayo okusoma niye toleta wano olugezigezi bw'oleta olugezigezi ekyuma kino kiraba tekijja okulamula Sheikh yatya naddawo ewa mukama we Sheikh Abdulrazak ono niyamuyitanga ddala ng'ogamba nti yamuzaala namugamba muzeeyi nga bigaani basala abamagezi bamugamba genda oddeyo osomye Masters senga Sheikh abadde mulamu yalijulidde ebigambo bino nti yaddeyo okusoma olwakazito ke bamuteekako bannabbida Sheikh yaddeyo naye mwattu Sheikh yatiira ddala abapaka lwafudde ng'ebigambo ebyo era obadde ojja gy'oli oyagala kusomesa oleeta olugezigezi omanye nawakidhu lwudhu ziyinziriremu ogenda okuliranga atagala kansooke kusomese nawakidhu lwudhu onootuuka ku kyoyagala baganda bange ebigambo bwe bityo bwe byajja tebyali byangu kaakati kasijja baluyisaawo 79 wajja olwo daawa ya sirri egenda okuvaayo ejje mu bantu yajja etya abatanzania munansonyiwa hisitoro ono erina beekosa naye nze ku mazima sifaayo bwebekokosa ekukose anti sinze ninakutu mubikola abatanzania bwe bajja 79 abasiraamu ne bafa eyo embalala bangi n'okuzika kwali kulemye kifukazi yali mulumba n'agamba tugende tuziike abantu n'agenda n'abaziika enamitanga agenda yolabe abo bashuhada era bayitawo ku shuhada we baabaziika bwe bavaayo ng'abasiraamu batidde kubanga abasajja bali we bajja mu 79 era sheikha waffe Hakawati yamala mu nnyumba emyezi mukaaga kyebava bamubbirira ng'okulaba ku muwalabu essasi eri kulya abalala bayisanga enkufiira eza nayironi obukufiira bwa nayironi mumanyi wano bonna tebalya bulina nga bagamba kagaaye ng'oli kaalina munnamawulire ali mu bbulu tikagaaye noono wuuno kaleete nkabalage akakufiira kalyo kalaba nga bagamba kagaaye gye mbagamba songeramu siteekamumu nnyo nabiraba kagaaye oyinza okugaaya kano kano woomalira okukagaaya ng'engwala z'ofunye okumanya baagenda wala bwe baalabanga nga tolina swida nga bagamba jjamu engatto okukulu kwo okwaki kwotuulira okwa kkono kubanga wabeerawo wotuulira wabeerawo ki gwetunnawo olabe agenda okulaba nga bwe bali nga gamba dda wano bwe yabanga ennaku zituuse ta ng'ogenda kusinkana allah si byangu nga mwe mubirowooza ebintu mubikwate mpola tokyawa muntu ku nsonga gwe gy'olabye gw'olabanga nnene n'omukyawa oluusi n'omukafuwaza naye munnange lwa butamanya bwo si byangu nga bwe tubirowooza wano nno we waava ne bagamba tuleete eddalasa tusomesenga abantu yali ramadan eyasooka yali ku supreme council wano sheikh faris wonna waali weŋŋenda kubanga wano weyeeyungira wano sheikh ziwa weyeeyungira seeka lutaaya wano weyeeyungira ne bateekawo eddalasa lulwasambe esooka yali ku supreme council eyokubiri neegenda ku bazukuuli ekyaddondo eyokusatu neegenda ebukoto eyokuna neemalira ekibuli ekisiibo nakigwako sheikh ziwa rahimahullah agamba wadde ekisiibo kiwweddeko tulina ffe okgenda mu maaso nga tusoma eno ddalasa yakuŋŋaanya abdurazaak yalimu mulumba yalimu ali kulumba kasimusemwanje ataali mu ddalasa eno yeseeka kayongo yeebibyo byali byadda bizibuzibu ye teyajja mu ddalasa ezo kaakati nolwe tutandika ne tugamba yatugenda nga wetubadde nze kwolwo nali ndi mu East Mmengo Growers Cooperative Union nga nkolera na teta Bugerere nga nnyina emmotoka nga nvuga okuvaayo buli lwa sande nzije mu ddalasa zino awo nno ekigambo ekivaayo ekya bidya mu lwatu pwap bamuzeeyi bwe kasita kyagwayo nti bidya ashiriki eyasiika okusooka okusika handbrage yali sheikh mulumba n'agamba ebyo mbivuddemu bonna ne babivaamu ne tusigala na sheikh Abdurazaak Matovu mpola mpola bwe byakaawa mizikiti gyonna baatugobamu sheikh Faris wanajulya wonna waali kubanga yabiraba emulago bayiweyo mazzi nga tebalina kyakkola naffe ne tugamba oba nga biganya wonna baatugoba sheikh Abdurazaak rahimahullah ne sheikh Kalanzi hafidhahullah ne batubudamya ku muzikiti ogwa mahadi olwo yabeeranga wali mbinyiro wa kisekka ne tubeerangawo buli wa sande sheikh waffe Ziwa rahimahullah yali musajja mwogezi nga bwayogera nanyeye zikunkumuka naye ng'ayina ekizibu ekisooka ng'akwasa lwatu tabikkirira akuvuma, akuwemula. Ekyo kyali kizibu ekyasooka. Ekyokulya enyambala ye ngayambala nga bwayira ki? Oba seeka ye tafaayo, akasaati kali eno ye mu tawuni agenda. Kino kyatukwatako nnyo, ne tugamba seekawofe omulungi ono. Bannange mbabu sikuleeta fitina, mumanye tuvuddewa tulagawa. Mugamba abantu twawukana abo baawukana ku bannaabwe. Twakwata Sheikh Ziwa rahimahullah, nze Seeka Kayuwa, Haji Nsanja, Haji Wamala ne Sheikh Sulaimani Sessanga, ne tumugamba Seeka tukwagala, ne tugenda mu nyumba wa Mala natufumbira ekijjulo, ne tugamba Seeka waffe tulaba gw'oyinza okuba omukulembeze waffe, olwo tetwalina mukulembeze. Boge mazima, tulaba oyinza okubeera omukulembeze gwaffe naye longoosa bino wammanga nga bwe mbagambye. Nagamba kale naye kino ekyengoye nze sirina ngoye, azifu zino zalina yalonda nundi takuba rahimahullah. Ekizibu wenyogera bino ate nnaku ennuma nti nga bwowulira ngamba titakuba bugenda okukeera enkya nga ate bweyafudde nga sisiwe kiri kitegerekeka. Seeka bwe tukkiriziganya n'agamba ebyokwagula abantu mubeerese, ne tugamba bisimila tutambule. Lwateri busa waliwo omusajja wamita lubega ebutambala eri n'afa. Nze Sheikh Abdulrazak ne Karanzi twagendera mumoroka Sheikh Abdulrazak ne tuziika. Bwe tumala okuziika mu kuvaayo, bannabbidaa baali balomba edduwa yaabwe, Sheikh ne bamukwata Abdulrazak awo wakati awo ne babakozi bamubuuza oji rar keyalwawo olunaku lwessande olwatuuka. Sheikh Ziwa yogera ebigambo bino, nze kwolwo yandeka, yagamba Seeka Abdulrazak ne Sheikh Karanzi baalidde olutanga byetwakkiriziganyako. Yamanya automatikali tugenda mumuyita sande ejja, ebyo Sheikh Faris ajja bijulira kubanga bituufu. N'ateekawo abantu ku geeti baakerawo nga babagamba, wano baatugobyewo mugende kamwokya, wano baatugobyewo fe tugenda okutuuka ku ssaawa zaffe nga tulaba abantu baluvatu mu muzikiti kiki. Abantu bagenze ludawa kamwokya, ne bagamba bagenze kamwokya babayita bakangalasi, abasigadde wano babayita bil hikma. Ndowooza sibawalidde biseera byammwe, mu butuufu sibawalidde biseera byammwe. Seeka baagenda ekamwokya ne tusigala ku muzikiti gwa Bilaali. Sheikh abaasomesanga Sheikh Mukwiye rahimahullah, Abubakari Musoke n'abalala. Seeka bwagenda eri era ekyamugoba ku Bilaali kyekyamugobawa ekamwokya, nannyini muzikiti guli yali ayina looji. Kakati akwatye muzindaalo ayasa omusajja amugamba gwe n'abantu bo muti. Awo yavye imamu yali Mubaraka rahimahullah, awo Seeka n'avaayo ne Mubaraka yogayoga nakasero tap. Bwe batuukira nakasero nga tebalina kyakukola, yali wagongo bukola, n'ateekawo ejjama ey'okubiri wansi, ekyo ekidaala tekyaliwo, n'akiteeka wansi bamuzeeyi ne babeera waggulu. Bwe baamala okusala n'ateekawo. Bwe yalabanga kiri bwe kityo, eno omusingi okuli ku sunna ne aqida n'abivaamu, n'agamba nti nze tuli basipidika, ebyo ebyebitabuliigi tubivuddemu, n'atuvaako n'abeera wa sipidika ng'ali nakasero ne sipidika nga tuli mubinyira ne bil hikma yaffe. Twagamba bwe tuti
tetugenda kuwanyisa seeka ono maagamba kasa akaluugi kakyaliyo katukwatiyo ku bannabbi abano kubanga baali basuse seeka yabakwatako bulungi yabavuma yawabuwa mulabo omulyango eno gye batungire ekufiira ogwo omulyango tegwaliwo baagubotolawo baseeka bafune ekiziti bayinza okuyitira amangu bawone ekibabu ky'omusajja nga amadala gano ogenda ogatusa wansi gawe mugalaba allah ngaebivumi ebimutwalawo yoyo mwenzi abakazi abakuba mumayuni ekyo gamba nti abakuba mumayuni sigamba nti nkyogera bwekyamuvamu bwekyo ng'ate agamba taata wange muto seeka nogamba yalekerawo babagamba nti sipidika teri ku akidatu sahiha ituufu kati atamanyi lwaki naye nze nno bwe mba ntuddeawo naye mbuliranga ebigambo ebyo bivwa mu habibu abdullah ngamba allah oli mulungi bano bakyaliwo naffe ne wetugenda tewakyali asala teri eyagaliza kufa naye nfa eno tusaba allah atuwe enfa ennungi atuwe n'ekigambo ekyekuma la ilaha illallah sheekhe owaava obuzibu nze naye yali nsonga eno mulwanyise yagamba ibuni baz yagamba imamu ibuni kathir ne shafii bano ba pawulo takfiri awo wetandikira bano ba pawulo bakyusa eddiini ya muhammadi nga pawulo yakyusa eddiini ya isa watali kwewaana allah juli ala arshihi nagamba kino tekigenda kubeerawo ono omusajja wano waakoma naye kkiriza nze bulijjo banzaalira mu nyumba y'abaana bidaa banderedde mu nyumba z'ababidaa nga ntambula nayo nabo era omujulizi ku kino mukazi wange sheekhe mahadi kakooza mujulizi tinze natambula nabo nentuuka n'okuba dureva waabwe naye nga nze kyenjagala nkimanyi ne muvuga ne mutwala gyasula balinange nensula naye ekyo nendeka mukazi wange nenga nensula naye naye nga nze kyengoba nkimanyi basembera ne batusembeza ne tulwana ne tuleeta kale sekutegero waligas affairs nafe mutuleetere mahadi kakooza kubanga tuwali munda ne bamuleeta sha mahadi kakooza bwenimba oga nti awo olimbi baada llah tebaali ffe okulwana obeere bwetwamala okuba nga tulina abasajja bano nalina mangu okugenda okulwanyisa sekeziwa avewa nakasero olutalo telwana abantu bangi nnyo yalinze ne sheekh faiz hafidhahu llah kyali mulamu naye naye yadiriramu neŋŋenda eddalasa esookera ddala waggulu eyakabula sola nze ngitandikawo neŋŋamba ebigambo bino sheekh ziwa oyogedde bingi naye kyokka afuwaza bano abamanyi tetugenda kukkiriza era erebeera enkomerereyo ku bigambo bino bwe namala ye yayina abantu bangi kidala kijjudde nagamba oyo kamoga ikot oyo kamoga alinga ono omuwa arabi eyajja n'akunkumula mu muzikiti rasulu nagamba muleete amazzi mufukewo omusulo oyo ye kamoga naye n'omusulo gwamugenda mu maaso n'atalaba awo twatandikira nefuna sheekh faiz nemugamba kwata ekizindaalo kino mukalakaasa nze bwe mmala waggulu gwe wansi tolindaziwa kwata mukalakaasa otandike naye nga tuwezaamu wadde abantu amakubi abe muzikiti kubanga himmatu rajul tabluku jaban obumalivu bwomusajja bumutuusa ku ntigo y'olusozi wallahi twakikola n'ekidaala kyonna wewe kamagononyaki anti kasita akagumbo kajja olwo gavumenti evaayo anti teyagala bagiraki era bwe bajja okakkananga sheekh ziwa tumujewo enakashiro ne tule kitazubairi Sheikh Zubairi rahimahullah nga seka farisi hafidhahullah nga ye imamu nga bwe mumanyi nti omusingi gwe kintu kino kye tuliko kuli aqidatu sahiha na walkitabu wassunna na kulwanyisa bid'a mu ggwanga lino bannabid'a abagezi basendasenda sheikh waffe bombi babasendasenda ne babagamba tukole tutya lwaki temukkiriza baseeka wano wammanga nabo ne bajja ne basomesaako awo ono sheikh asigaye namwatula kubanga ataawo mbanyeze mujja mumutunuulira bubi musajja nga ate mubi nnyo kale kamuleke nagamba mmwi bakamoga abataasoma kino olwo kamoga teyasoma si kipya era tekikola mawulire ate nga si kituufu kweri nga nze sisomangako nezijja wano gamba nno ntiyasomako kato naye nga teyasoma kuba kukakanya kutemerera bulimba era ogenda kunsasula yaumul qiyama singa tonetondera nga tonaba kufa akunkaddamu woga nti kamoga teyasoma oba ondyazaamanyiza kuba kuntyoboola kundyazaamanya bw'onoofa nga tononyeza nze naawe kubanga kye nasoma nze nkimanyi olusi nyina nairi mujeena gwe gyotalina sheikhe wallahi ngaira nyinza okuba kamoga nga nyina ilimu nga naye egasa obusiraamu nga gutagiina naye nga siyekweralasa nti nairi mwenu nyinza okuba nga njirina ate era nga njirina sikulimba okutuusa muganda wange era ntukola kampeyin nga tetunaba kukola ekyo tugamba nga tuweze ate tetulina mukulembeze olwo sheikh abdul karim yali amaze okukomawo wano tuli mu 89 yalivuukayo yonna kati nyingala 89 sheikh abdul karim yali akomyewo nuhi yali akyasoma ekweti naye ngadda sheikh jamiru yali akomyewo netugamba olwo nga tulina abasiraamu wonna mbalaba embalaba senga obuuza akatumba gyali tenaba kufa hafidhahullah genda embalaba obuuza akatumba embale waali buuzizza hamza mwinyi yagenda ne muhammadi wafula ebusoga waali buuzizza yusufu n'abalala netutuula ewa yusufu mu nyumba netugamba tutya awo nno tuli ludawa bugembe mu nyumba ya yusufu tukole tutya tukuŋŋanye abantu bano tugende tulabe tugende tutya tukuŋŋanye abantu mu sipiidi y'ekitalo ne tulondamu bonna bonna ne tugenda tweggalira mu nyumba ya ali kadala rahimahullah ng'ekituleese febaani ani mukulembeze waffe ne tukubaganya ebirowoozo lino kino allah saasire sheikh nuh yali assalafiya ng'ekuweiti gyekiri asooka kitugamba tiffe tweyite nga bye tuliko salafiya kyali kigambo kya sheikh nuhu abu najiba sheikh yali naye yali musuudi abdul karim rahimahullah kino kituufu ate fe abdul karimu yagamba nga ni kino kituufu awo yali yatusiba ate nga tetwali bakyamu ye yaliwo yekka abasigadde tuli basanawe abadiguli baali baatudduka tuvuma abantu anti lwaki baatugamba nga tuvuma abantu era okikakasa nti tekyaliyo naye kikyaliwo kajano bavumyani bagezaani batyobodaani netukkiriza netuyisa ekyo netugenda omukulembeze tumuyite tutya waliwo na waliwo sheikh murtaza bukenya waliwo jamiru mukulu waliwo abdul karimu waliwo muhammadi kamoga ali omuwalimu yaliwo omulala oba waliwo lwasi ogamba yali azenno ayinza okuba sheikh lwazi yali talinaba kutuuka tulonda Sheikh Abdul Karim abeere mukama waffe fenna atali kwesalamu Sheikh yagaana nagamba nze obubumbwa bwange sisobola kubeera mukulembeze nammwe mumanyi sisobola kale Jamiru nammwe mulaba Sheikh Jamiru ebigambo emabeka tabaddeyo tamanyi webitambula in fact watali kwewaana mumusiike nali nsigaddewo nze atalina diguri nakola ntya akukwasa kunkanaga ebyo sijja bivunula sajja kusomesa Luganda nebaga Sheikh yagamba nze yampitanga muallimu ntaddeyo muallimu naye ngenda kubeera mabegawe abeereyo naye nze ndye mabegawe assamu wa taa netukkiriziganya batuyita basalafiya jamia ja tabligh assalafiya ngomukulembeze yasooka wa mitamiru umma bamita Muhammad Yusu Kamoga netudda enakasero wenjagala ntuuke nawo nno wakulu kakati wano tuyina Zubair Sheikh Zubair rahimahullah tuyina Sheikh Faris hafidhahullah ono imamu ono wano naye Sheikh Aketa ayingirawo Sheikh Aketa ze ng'omusomesa eryebuziga tumuwadde kakati owali ofiisi zaffe mwabeerawo nga tuteekawo mikeeka Sheikh tayina wakusula yasulanga mu mikeeka awo naye nga Sheikh ono mweyambisa kubanga abeerawo yampanga amawulire era nsaba Allah mwekyamusasule mwempeera kubanga yampanga amawulire kyekigenda mu maaso era bannabbira abalwana engeri gye banayingiramu nakasero naye atuwa amawulire Sheikh Sulaiman hafidhahullah bagamba nti kakati baagala kuleeta Sheikh fulani abo kambaleke nabo ne Sheikh fulani mbo bajewa nga wano baada dhuhuri nabo basomese kyekiriwo era bakkiriziganyiza dda ne Sheikh Zubairi rahimahullah nekingwa wano nayina abavubuka bange benasooka okubeera nabo bali bataano nsigirako basatu nayinako Hudu Haruna Njuki abavubuka bebaali nga ku kini ya ulinzi bali bataano nga bali kini ya ulinzi bebakola kyetwagala tukole nemugamba kale ojja kugambanga abo baleka kundabanga ajogera naye buli kanaku bwe nakimanya mwana wange nga mmaliriza kubanga buyinza okukya Mauledi yali Kibuli Kibuli mugana mukkirize Kibuli gana kkiriza basajja bakulu kyekyali ekitebe kyabwe era kyekitebe kyabwe bino biva mu mwogezi omu era sijja mugamba gwe kaliisa oyo mwogezi newe gundi kamwe kubanga yafa rahimahullah ne gundi abaana abatasoma mumaleka batyawo galinga bagamba nti Sheikh fulani oli ojja kubanga ku mmande Sheikh fulani lwakusatu Sheikh fulani lwakuna kasana ulire ebyo nenzijja ku muzindaalo baada swala ne mbagamba salaamu alaikum Sheikh omu yali atudde ne ngamba no bagambye nti ffe tuvuma abantu simanyi tugamba olumbe haramu njagala mugende mubuuze Sheikh kyazze ono kamwogere nga kitaawe Sheikh Swaibu Semakura yagamba nti okwabya olumbe haramu Sheikh Mulugeya n'agamba nti bw'oba ogeze mulumbe mukooti eyo togisaaliramu ate Sheikh mu kidaala yaliwo ne mugamba ebyo byaffe wallahi yali ena ineka kukola kubanga mazima ne mugamba nno olwaliro bannabbidi awano temulowooza nti munaddeyo okulinnya mu kigeri kino wali nakasero era munnabbidi ajja kusaala busaazi tetumugoba. Naye ogamba nti ajja ku mimbali yaffe kamwe tekiriiyo. Sheikh tetumugyawo. Nateekawo omuntu omu nitukwala ofiisi zaffe we muziraba nitutandikira n'okuteekawo nti naamiriwa wano twasooka mu Kampala. Bwe tutyo ne tubeerawo, waliwo entalo nnyingi awo zindese olw'obufunda bw'ekiseera nga tulwanyisa bannabida abamu baatuuka dde owa Allah, abalala baabasiba, abalala baawaŋŋanguka. Nakasero n'agenda nga ndi muwaŋŋanguse fitina mbi eyajawo wakati wa Sheikh Abdul Karim. Ate ngamba ati ate kino kikulu efitina eya Sheikh Abdul Karim ne Sulaiman ebaleta suluhu. Sheikh Sulaiman yagana bakola suluhu bano ne bavaawo ne bagenda ku maketi, olwo naasigalawa Nakasero. Ngenda okudda nga Sheikh ali Nakasero ng'era n'erinnya baamuwa lya seromoni erya Sulaimaani baali baalimugjako. Nabagamba nze obanza okunziza ku bwami era osigenzeewo najja nti ate second phase era insha allah last phase mu kampeyini eno y'okuwayisa bid'a ne shiriki mu Uganda. Nibwe naaba njagala ntya, siri nfudu nti ngenda kuwangala myaka bibiri. Munfuna baganda bange, Sheikh Hakiito mwogedde mu kutunda ebintu wano era waliwo amaloboozi agayitawo abalala n'okunkyawa bankyawamu. Abalala baŋŋamba nti ndi pasita hakika, ate nze siwaayiriza, soogera kye sinaiko bujulizi. Omuzikiti guno nagenda okusaayirawo mpola, ne banjaza awanika emikono ne mpanika nga muzikiti mukyafu nga bw'owulira. Ate nze ndiwo kanzu njeru nga bw'ommanyi, naye nagamba ziddugale nyina omukazi supa ajazooza. Nensaala ne wenasaala nafuna abantu banabidia nno weebale kujja, naye omuzikiti omanyi tebagenda gumenya koze ebiri byobadde owulire ne gugenda era wiiki eno eyinza obutagwako. Aŋŋamba sijja mumatula munabida, nze banabidia njogera nabo simuisamba gende eri. Bwe naamusamba ate naafuna ki? Nyina anampa amawulire eri gye bali sajja bwaŋŋamba nange batono batono ne mbagamba bannange nti waliwo ekibeerawo era wallahi bwe kyali ekiro sajja baleese ebitulakita bamu bino tebyetaaga kugamba nti wallahi bano bona balaba jje lya Allah era go ali mu security oba ali wala amagezi goteza kulimbanga nti gwegwe bano bonna bola bajje lya Allah. Ekikwata ku busiraamu tikyetagana kuba wa transport gwe bagambe bugambe era kyali kigambo ate nno kya muntu ku muntu muntu ku muntu ogenda okkakkananga weebali amabati ge bali bagjeeko ataano ne tugabasuuza. Sheikh Kaketo n'agenda n'avaawo. Buli muntu yalina kyakolera obusiraamu wano Kigongo naye Vasiaman Enarimu wayingirawo ng'omusiraamu kiki ekibata n'aleeta suluhu awubuusewo nnyo mpanvuyiza nnyo egattaffe n'ababadde Nakasero be twagobye ne tukola agreement egamba bweti. Mutasa Kafeero omuzikiti guno toddayo okola ekintu kyonna ku muzikiti guno. Number 2 Muhammad Yunus Kamoga ne Sulaimaani Kaketo simmwe olukiiko olufuga omuzikiti. Olukiiko oluzuga omuzikiti gwe kamaga genda olete ababo yatuwa sawa manana gaba enche sawa sato mbindi etira kumusa koti nengena leseka wange nitutura oleta nditono na leta mtambara imamu nendeta mnabukerere oluvanyo lwekwo uguza kubana nga avaliwo wanga nalinze ndi mpya na akadda endagaano netugisayini nga nti era kaketo waddembe okuddayo mu ofiisi ye wali kubanga erina emirimu gyakola awo nagamba tusayininge ensonga eno kigongobwa jjo okugisoma tikaketo asigalewa nalaba omusheekh omu amaziga omumaaso bwega kamoga atukoze bubi akasajja tuba tukatute ate tukubizza owo nze nno nga nseka busesi anti ebyo muyekulidde era mwejja okufiira kubanga si haramu anti wano waliwo ejjana sikola mu musiimi munampaaki sheekh endagaano neggwa mulinda kasero sikuwamba with agreement agreement eno erimu ebiduyira nnyo chairman w'omuzikiti yaani ye kigongo ate vice chairman ye kahirura kahirura ye vice chairman w'omuzikiti gwawa kakati awo gwewali signing ebyo na astanfurullah astanfurullah mukanfiri abantu astanfurullah ogamba fere netuliba bwe tutyo fe tubiraba bulala nnyo era tukyabiraba bulala nnyo era bingi betujja okukola bijja okwewunyisa ate kino bakikoze batya seeka twasayininga yali atusizaayo kairura mufu yali atusizaayo olukiiko lumu olw'omuzikiti ate kigongo baani abaliko Sulaimani okujjako nga baali wadde amagye negamukuma mu ofiisi ensi yonna yakukyawa mbojja mu ofiisi era nze mpa amagezi namugamba omusajja agira alinda wallahi saamu yamulukwe naye namu ekituufu sheekh ogira obeera ebbali wooli mala okukakkanya abantu bano ogenda kudda era ssebo yadda sasomesangako nakasero mumbuulire sasomesangayoko teyakomawo olwo na ofiisi egenda era ye ofiisi ya amirul umma masha allah kakati eyo nejabya dawa salafiya gyeyava maliriza na kino bulijjo nga omuti weeguli ng'ogusimbye mwattu asluha thabit wafaruha fissama tuti ukulaha kula hin kakati jamiya wani wabuzize ekibuzo oli watabeera mu jamiya dawa salafiya tabeera mu salafu ekibuzo era kiteeka kitemyetemye bulungi munnange nno guno omuti gwavaako ettabi neligamba aqidatu awwala neguvaako ettabi hiba bano batwala abantu makka nekuvaako ettabi hiba n'amatabi amalala gakyagenda kubanga gw'omuti we guli tegunnabakkala naye omuntu omubi okubaako ettabi salfa neryo gyeriri naye omubi yaddira omuti guno n'aleeta asidi aguyiweko gukale mbugwa omuti ogwo n'akala ttabi lijja kusigala nga ddamu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah